Ngāru nui, ngāru roa, ngāru pai whenua, ti hei wā mauri ora, tēnā koutou katoa e te iwi kua hono mai ki tā tātanei taonga, te reo irirangi Māori o te hiku, o te ika, kua hau tēnei ko Janelle Popata, tā koutou kai kawe kōrero o te wā. E te iwi kua hono mai tā tātanei kai kōrero, a tēnei o ngā whatukura, ko weira ko tāmati rākena, e te iwi. E hoa, pihana koe?
Kia ora hoa, ai pai ana I tēnei wā, ko harikoa te ngākau, ko tai atu tātou o Aotearoa ki tā o wāhanga o ngā kōwhiringa pōti whānui o Aotearoa.
Hara mai tētahi āhua hūro, e tika ana o kōrero e hoa e tāmati kua tūwhira a ngā tātou o ngā whare pōti, koenei ko te kaupapa matua tēnei marama e hoa?
Ai, no reira, I te rāhoro e kua hipa nei te tuatoru, o Oketopa, I te matai, ngā pōtitanga whānui o Aotearoa, koutou mā kua putatū ki roto i ngā taone, ki roto i ngā awahirui o te taitokerau nei, e kore kore kua ki te koutou i ngā wāhi, i ngā whare pōti, me ngā tohu, e kiana pōti I konei, bautia, nā reira ko mātau tērā, I kaha tautoko I te kaupapa I ngā nahi I te wiki nei kua hipa atu nei. Tainu atu tēnei kaupapa ki te kaumā whetu o Oketopa ka mutu ngā pōtitanga whānui o Aotearoa. Nō rira koutou mā, kei reira tonu te whānui, te hihia nui, kia rehita tonu koutou ki te pōti. Tēnā kua rehita koutou nā me moata tōtuku tō pōti.
Oh, ka pai, no reira, ka ahi tonu a te whānau, te rehita, ka pōhehe, kua mahue koe te waka, ka ahi tonu a te hunga, te rehita. Miharo pai a te kite atu te hunga, kua haere atu ki ngā whare pōti ki te pōti. Moata mai, no reira, mahi tika ana, e hoa, ne?
Ai, tino mahi tika ana, ina nahi e tai atu māko taku hoa, ki te tai o ngā wāhi pare pōti ki roto o Kaikoe. I kōrero ngātahi mātou ki wetahi o ngā kaimahi I reira, I kōrero tahi ki wetahi o ngā whanaunga ki roto I Kaikoe, I tai atu ki te tuku I warātai pōti. Kā mutu, pai ngā kōrero I puta I a mātou I taua wā, pai te wānanga mō ngā tāpaitanga pōti, I roto I ngā pōtitanga whānui tēnei tau, arā, ko te legalization of cannabis and control, kā rua ko te end of life choice, e rua ngā tāpaitanga pōti I tēnei tau, e kaupapa nui ki a tātou katoa. Me te mea noki, koutou e noho pai apa ana kā hore anō, kia tino āta wānanga, kia tino matapaki, I ngā rōpū tōranga pū, I ngā kai tōranga pū, e pai nei ki tō ngākau, tēnā haere atu ki onthefence.govt. .nz, ko reira te tai patapātai he quiz me ki. Takiwa o te rua te kau ngā pātai, ka whakautua e koe, ka mutu, hei te mutunga, ka ruaki mai ngā rōpū tōranga pū, e hanga piripono ana ki o hihia, ki o manako, I roto I Aotearoa. He pai wera mō tohu patapātai he.
Tika tau e hoa, mō te hunga e noho tai apa ana. Me hona atu ki te raunga pai tukutuku. E hoa, mō te ngā whānau hihi ana te hāre ki te pōti, i rangi rā kare te tino mohi o keihi a ngā whare pōti.
Must be kapo ana, ne? Nā, me haere atu watātou whānau katoa. Whena ko koe tere, noho ana ki te kāne, noho ki hi a raihi. Me te whakaaro o keihia ngā wāhi pōti, haere ki runga I te whai tukutuku o Vote Irakati NZ, ka tirohia I ngā voting places, katahi koe ka whakauru atu I tō electorate, ka rua, ka tūhono atu ki roto I te whai tukurau. Kurunga hau I te tahi waia I naia tonu neina, kua whakauru au I te wāhi Māori electorate, ka rua ko te whai tukurau. Kā toru ko te taone ko Kaitaia, nā e kite ana hau I ngā wāhi whare pōti. Ko tētai ko Far North Reef Centre, ka puare a te tuatoru o Oketopa, tai atu ki te kaima ono, o Oketopa, ko te kura takawainga o Kaifaia, e puare ana a te tekau o Oketopa, ka mutu ko Te Ahu Centre, e puare ana mai te tuatoru kai atu ki te kaima ono o Oketopa. Korera hoki katoa ngā kaima ka puare ka kapi hoki wenei whare pōti.
O, ka pai, ka pai. E mihi ana kia koe moi nei kōrero ko haka takotongia. Ki moi a tātai tēnei ahiahi e tāmati. A ka mutu a hea te kaupapa matua kei moi a koe?
I tēnei wā, e haere e hawatu ana mātou ki roto i ngā hapuri katoa ki te tuku atu i wetahi pepa, i wetahi pōhi e ki ana i ngā wāhi whare pōti. Ka rua ko te haere mātou ki ngā whare pōti, ki te tautoko, ki te akiaki, i ngā kaimahi i reira tā te mea wetai wā ka pokia katoatia te whare e te tangata. Nō reira e te kāna me tai atu mātou ki reira ki te akiaki i ngā kaimahi. Me te hunga e tai atu ana ki te tuku i wā rātou pōti pena he pātai rātou. Wetahi wā ka hōhā wetahi whānau nō reira ko reira mātou ki te asi a rātou roto i wēnei tukanga pōti.
Ah, oh, rawe, rawe rawa atu e hoa, ko koe tēnā e whai whakarunui ana ki ngā whānau. Ko tētai atu o ngā kōrero matua o te wiki nei, kia kaha tātou te hariki te pōti. Kaua tātari, kaua waiho mō te rā mutunga, te tukamawhiti o tēnei marama. Anō nei, me hariki te pōti, kaua amuamu pēnā kare koe whai wā te whai wahi te hariki te pōti. Nō reira, tāmati, ko rua tāua e kōrero ana mo tēnei kaupapa, ko tai te wā, kia mahi te mahi. Nō reira, e mihana ki a koe noki e haka whāriki ngā ngā kōrero, ngā tūkanga, ngā kaupapa, me ngā pānui e hangai puana ki te pōti tanga whānui o Aotearoa. Tēnā koe e hoa?
Tēnā koe e hoa, ngā mana ki tanga ki rungi a pūtou.
Ki runga i a koutou noki. Mauri ora.
Mauri ora.
Aira i te iwi, koira ko te reo kōrero o tāmati rākina, i whai wāhi mai te kōrero kia tātou tēnei ahiahi. Nō reira, ko rungo, ko mōhi o ki e koutou ne, ko puare ngā tatau o ngā wharipoti, i te rāhoro i ko taha ki nei te tuatoru o Oketopa, hei te tukauma whitu, ka kapi, nō reira, i te iwi, kia kaha tātou te putatū ki te rehita me te pōti, ne? Pena pōhihi ana koe, kua mahi koe te waka, e kāo, ka ahe tonu koutou te rehita, kia whai wāhi atu ki te pōti. Nō reira, kia kaha kia tātou. Mauri ora kia koutou, kua hau tēnei ko Janelle Popata, e hakurungo mai ana koutou ki te reo irirangi Māori o te hiku, o te ika, i watakama whetu, iratahi, te iarere.